Jonathan Underbelly.
And it's you, G. Yeah.
Chukwu di mma, ọrọ ka ya maka. Chukwu di mma, ebere ya ebuka. Aga m eburu akụ, gelelele, bugara na be Chukwu. Buru egwu, gelelele, bugara na papa Igwe. Chukwu di mma, ọrọ ka ya maka. Chukwu di mma, ebere ya ebuka. Aga m eburu akụ, bugara na be Chukwu. Buru egwu, bugara na papa Igwe. Aga m eburu akụ, gelelele, bugara na be Chukwu. Buru egwu, gelelele, bugara na papa Igwe. Chukwu di mma, ọrụ aka ya maka. Chukwu di mma, ebere ya ebuka. Aga m eburu akụ, bugara na be Chukwu. Buru egwu, bugara na papa Igwe. Chukwu di mma. Aga m eburu akụ, gelelele, bugara na be Chukwu. Buru egwu, gelelele, bugara na papa Igwe. Chukwu di mma, ọrụ aka ya maka. Chukwu di mma, ebere ya ebuka. Aga m eburu akụ, bugara na be Chukwu. Buru egwu, bugara na papa Igwe.
They hear your name. They flavor one man. I feel no one else. I fall a ye good in man. They let you let go.
Why you sell them? Why you dance? Why you sing and you know? But I listen when you pick them. Why you dance? I sing and you sing and you know. But I listen to you. Yeah.